Well, we'd like to say a hearty welcome to everyone here today.
Sithanda ukwamukela yilowo nalowo okhona la namhlanje.
And on behalf of Tante Wuzla and her family and grandchildren, we want to say thank you that you've all come to share this day with them.
Egameni ke lika mama okwamela nomndeni wakhe nezihlobo. Sithanda ukuthi sibonge kakhulu ukuthi nifike ukuba nibe kanye nathi namhlanje.
We also want to welcome Reverend Stegen and the older co-workers and so many that can't be here. You're very welcome in our midst as well.
Sithanda ukwamukela futhi ubaba wethu ubaba umfundisi Stegen nabadala bethu. Nabo bonke abanye abangakwazanga ukuba khona sithanda ukubamukela nabo.
And I would like to specially say welcome to Uncle Lionel's generation.
Ngokukhethekile ngithanda ukwamukela ke isizukulwane sika baba kwaMola.
It is this generation that grasped this revival. And because of them we younger ones are here as well.
Leso sizukulwane esikwazile naso ukuthi sinambithe lemvuselelo. Nathi sonke siyingxenye yokunambitha lemvuselelo.
And yes, the Lord is the beginning and the end of all things. But our hope and our zeal as younger people is that it doesn't end with Uncle Lionel, but that it carries on with us as a younger people.
Inkosi yethu ke isiqalo nesiphetho ikho konke nathi thina sizukulwane samanje esibe nenhlanhla yokuthi sikwazi ukubamba lemvuselelo.
And we want to thank you older ones for taking hold of that plow, and even if there were rocks and opposition, we've learned and we learn from you.
Siyanibonga kakhulu badala bethu ukuthi nikwazi ukulibamba igeja nilibambisise ningabheke emumva. Size nathi noma ngabe benihlangana namatshe ekulimeni kwenu ekusebenzeni kwenu kodwa nalibamba naqhubeka nathi saze safika.
Before we carry on, I'd like to ask Uncle Werner if he would please open for us in prayer.
Sacela ke Uncle Veni asivulele ngomthandazo.
Shall we pray?
Asikhuleke.
Our Heavenly Father.
Baba wethu osezulwini.
What a privilege we have to be called your children.
Kwaze kwayinhlanhla kithina ukuba sibizwe ngabantwana bakho.
Through the grace of your only Son, our Lord Jesus Christ.
Ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu okuyindodana yakho yona yodwa.
We have this great privilege of gathering here together as your children.
Sinalenhlanhla yokuba sikwazi ukuhlangana lapha ngalendlela njengabantwana bakho.
How hopeless many a funeral is where that cannot be said.
Eminye imingcwabo eminingi sibonile ingenalo ithemba.
We thank you, Lord, for the life that has come to an end here on earth of your child and servant whom we can lay to rest today.
Siyabonga ngempilo yomntwana wakho ophilile lapha kulomhlaba impilo yakhe kwaze kwaba sekugcineni. Esizobeka umzimba wakhe ukubuphumule namhlanje.
But Lord, we would not like to just have a funeral where we lay somebody to rest, but we would like to ask you to be in our midst in a special way.
Nkosi, singethande nje ukuba kube umzimba nje lo esizobeka ukubuphumule, kodwa sifisa ukuthi wena ube phakathi kwethu sikuzwe unathi.
Bless, please, Lord, everything that is going to take place here today.
Siyacela Nkosi ukuba ubusise konke okuzokwenzeka.
And magnify and glorify your name through this day.
Ukhazimulise igama lakho uliphakamise ngalolu suku.
We ask it for your name's sake.
Sicela lokhu konke ngenxa yegama lakho.
Amen.
Amen.
I am left with a challenge by the man whose body we're going to lay to rest today.
Ngasala nenselele engayishiyelwa ngubaba walendoda esizoyibeka namhlanje.
I heard that not very long before the Lord took him, he was asked to pray.
Ngizwile ukuthi akubanga isikhathi eside nje ngaphambi kokuba inkosi imthathe wacela ukuthi athandaze.
And his prayer was, Lord, sanctify me.
Lapho ekhuleka eceli ukuthi athandaze wakhuleka wathi Nkosi ngingcwelise.
And I hear that on another occasion he said goodbye to somebody and his parting words were, clothe yourself with the Lord Jesus Christ.
Ngizwile ukuthi ngolunye usuku wayedinga ukuthi avalelise komunye umuntu othize. Emazwini akhe okuvalelisa wathi yembatha uJesu Kristu.
If I, by the grace of God, can attain to that height on the days when before the Lord takes me,
uma ngeyinsuku zakhe zokugcina ebekulelo zinga kuleso sigaba lapho efinyelela esigabeni sokuthi inkosi imthathe,
it's a tremendous challenge to me.
Kuyinselele.
This is what he's left me with.
Kuyinselele emangalisayo lokho kimina, yilokho mina angishiye nakho.
In his weakness he was so strong.
Ebuthakathakeni bomzimba wakhe kodwa enamandla angako.
Thank you.
Yabo.
Thank you very much, Uncle Vene.
Siyabonga kakhulu kubaba Vene.
There's a Zulu song that we would like to sing together.
Kukhona iculo lesiZulu engifisa ukuthi silicule.
It's Vuthisa Jesu Mlilo Wakho. To inflame or ignite the flame of Jesus in us. We'll ask Margie to help, please.
Vuthisa Jesu mlilo wakho wenza ukuphonsa emhlabeni. Usithelele uthando lwakho, sivuthe njalo emoyeni. Ikhona kumbe inhlansana efihlwe khona emloteni. Vuthela Nkosi lomlilwana, uvuthe njalo enhlizweni. Uwenze lowo mlilo wande, afudumale osepholile. Nezitha zethu sizithande ngothando esilutholile. Usheshe uze kithi Nkosi, siyaludinga uthando lwakho. Sophule Jesu kule ngozi, uthuma ngobubele bakho. Sibe namandla kuhambisa indaba yakho emhlabeni. Sengathi ngathi ungabasindisa abantu abasezonweni nangomhla siyoshiya umhlaba nomlilo uvuthe elathini singabi nakho ukwesaba mhla sizobizwa enkosini.
Thank you very much.
Siyabonga kakhulu.
And it's our prayer if I see Uncle Hogart and Tante Inge and Uncle Hein and Uncle Joe and Ubaba Wasewembe is here, it gives us, it should make us younger ones want to go on.
Umangibona abadala bethu abaphakathi kwethu, Baba wasefire, Baba waseDonnybrook, sibabiza kanjalo, nangu noBaba oBaba Hadebe, lokho nje kuyasikhuthaza.
Yes, and at this time I'd like to ask Dietmar to come. He's had a lot of time with Uncle Lionel. Please come and share what's on your heart.
Sacela umalume ke naye asho kusenhlizweni yakhe ngoba ube nesikhathi eside kakhulu no baba umala.
Ngicela ukukhuluma isiZulu.
I would like to talk in Zulu.
Ngoba ubaba besimazwe njengomfundisi.
We knew Uncle Lionel as a minister.
Ubese kwaManambi wabuya wayele Lady Smith.
He was in the North Coast kwaManambi and Lady Smith.
Ngakho ningixolele noma ngikhuluma pheqeleze kodwa kusenhlizweni yami.
But allow me to share what's in my heart.
Ubaba angazi kanjani. Kodwa sabuya satholana ngendlela kaNkulunkulu.
I don't know, but it was amazing how we found each other in the Lord.
Buya ngithi ngingane.
Me being a child.
Ngibe nomngane umdala kangaka.
To have such an old friend.
Kuyinhlanhla antabasha achazeki ma unomngane usekhulile.
Friends, young people, I can't express how what it feels to have an old friend.
Yeah. And mina ngiyambonga uNkulunkulu. Mhlawumbe yena uyabonga kodwa mina ngibonga kakhulu ngaphezu kwakhe. Lokho uNkulunkulu angenzela khona.
Maybe he thanks the Lord, but I thank the Lord for what this relationship meant to me.
Yabona umuntu mayevula inhliziyo yakhe ingane ubuye uthi awu uNkulunkulu ngisize uNkulunkulu ngisize.
You know, if an older person opens his heart, I can only have the cry and say, Lord, please help me.
Sabuya sasondelana kakhulu.
We became very close.
Kodwa ngifuna ukusho.
But I'd like to say this.
Noma egula kanje.
Even though he was not well.
Noma ezingikhathe kunzima ukukhuluma avula umlomo ekhuluma.
Sometimes very difficult even to express words.
Kodwa one thing ubekwenza ubeyihlambulula inhliziyo yakhe.
And one thing he did, he cleansed his heart.
Yabona lokho ngigugu ngifuna ukuthi uNkulunkulu ngigcine ngifike ekugcineni ngikwenze lokho akwenzile naye. Ngingafihli lutho enhlizweni yami.
And that is a great treasure, and I pray for myself that right to the end I may never hide even the smallest thing.
Noma kuthiwa ngithi baba, kodwa lokho baba ngithi cha angithule tu phambi kaNkulunkulu.
Even though you think it's a small thing, but before God, God sees that thing.
And
to the family, I can only encourage you, walk in the footsteps of your father, that your lives are always clean.
Oh, Baba. Uncle Werner usekhulumile ukunye bengithi kusenhlizweni yami.
Uncle Werner just touched on something that I wanted to share.
Baba umuntu angakhuluma isikhathi eside kodwa vele thina sithanda ukushumayela sikhuluma kakhulu kodwa hayi nami ngizibuya ngiyibambe manje.
Now often we preachers want to talk a lot, but I'm going to try and control it.
Lapha bahlangane nengane zakhe Ngiyathemba futhi kubazalwane akukho nje lokho ekhulumile ingane. Cishe uma umuntu ethule, ingane ithule, imzukulu ithule, bazokhumbula ukuthi umkhulu wathi 1 no 2 no 3.
If the family remembers and I remember, often in Uncle Lionel's life, if you are quiet, you'll remember the things that he would share with you, 1, 2, and 3.
And then mawufuna ukuphumelela empilweni yakho, mawufuna ukuqhubeka noma ibusiness noma kuphi, lokho akutshelile ukwenza.
And this I can only leave with you. If you want success in your business or life, do what he has instructed you.
Sezwa ukuthi wathi umbatheni umoya ongcwele ekugcineni feke impilo yakhe.
Right at the end he uttered and said, clothe yourselves with the Holy Spirit.
Futhi akakhuluma into yena engibengakwenzi.
He didn't speak something that he didn't do.
Wathi umbethele uJesu Kristu.
He said, clothe yourselves with Jesus Christ.
And the iBhayibheli lithi mfake umbethe uJesu ngqo amazwi kaJesu.
And the Lord Jesus, the words of the Lord are that clothe yourselves with Christ.
Wathi kodwa ngeke senza ngamandla ethu.
But he did add, we cannot do it on our own strength.
Kodwa fanele simcele.
We've got to ask him.
Sisondele kuyena simcele ukuthi akasize kulokho.
And draw nigh unto the Lord and ask him to help us.
Uthi ke lapho ubona ukuthi hayi akusahambi kahle uJesu akekho la kimi. Uthi thatha ucingo, shaya umunye, mthulule inhliziyo yakho. Yabona ke impilo yakho ibenjani.
And he said, if you feel there's some disconnect with the Lord, don't let it lie. Get on the phone, speak to someone, and get prayer.
Ube kwenza.
And he did that.
Engaka bebe emva kwalokhu babuya bacule.
After that, the family sang with him.
Umunye bafunda iBhayibheli.
One read a word.
Kwathiwa hayi la bafunda khona uJesu ungafika ngokuphazima twinkling of an eye.
And it is said there that the Lord can come in the twinkling of an eye.
Washo ke wathi lalelani impilo yenu injalo ibe ready njalo noma nini ngoba uJesu angafika noma nini empilweni yakhe.
And he said to them around him, he said, now take these words to heart. Jesus can come in the twinkling of an eye. Keep these, treasure these things in your heart. Say to your family, thank the Lord. Here's your father, grandfather. He grasped this gospel.
Wahamba nayo. Nakanye mezo ukuthi waphuma eceleni uma wanamacala nanani. Angikhumbuli no once.
He ran with this gospel. There's never a time that I can recall that he was found going on a skew road.
Kodwa ube nokthoba.
But he was humble.
Yeah. Nkulunkulu asizeke.
And may the Lord help us.
Ngiyabonga ukuthi benethuba nami ukukhuluma.
Thank you that I too could get this opportunity.
Kodwa uNkulunkulu angcine anifake nokujabula enhlizweni zenu ukubonga. Uyamani mani ngabonga manje angazi ke ngizobongela ku. Kodwa bongani ukuthi lokho uNkulunkulu anenzela khona njengomndeni igugu elikhulu.
And you as a family and to all of us here, rejoice. This what the Lord has done is something precious. Thank you. I think we'll carry on. The choirs are on to choir will sing. How will you sing?
Siyabonga kakhulu. Sizoqhubeka ke choir kwasizabantu izocula. Recording.
Oh, it's a recording. And then after that, we'll ask Detlef who will bring the message. Thank you.
Emva komculo ke choir kwasizabantu, ubaba uD Stegen uzosipha izwi.
Yes, thank you.
Isabel Zulu, Zulu, 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 Amen, Alleluia.
We thank the Lord for all that we have heard thus far. Thank you to those who have shared with us these wonderful, inspirational thoughts and words.
Siyabonga ngakho konke uNkulunkulu asesenzele khona njengamanje. Nabo bonke asebekhulumile besinikeza amazwi, amazwi aqhuquzelayo.
I stand here because I have been asked whether I would be able to share with you words on this day.
Ngimilana ngoba ngiceliwe ukuba kube khona amazwi esicubelalana ngawo ezwi lenkosi.
I did not expect it.
Asange ngikulindele.
But sometimes one feels the yoke, his yoke, and I also believe that Uncle Lionel, as we fondly remember him, also carried this yoke. And how wonderful that he carried it to the end.
Ngesinye isikhathi umuntu uyalizwa ijoka. Leli joka ulizwe ukuthi naye ubaba wayelithwele. Lisinda linjalo kodwa walithwala kwaze kwaba sekugcineni.
So we can only pray that the little, whether it be just a few things or crumbs that we have in our hands, that the Lord can bless it to you all, especially the younger ones.
Sifisa ngathi uNkulunkulu engasiza busise naleyo mvuthuluka ewaye tafuleni kwangathi ingawela kithi futhi kakhulukazi iwele nakwabancinyane nabantwana.
As I was on the road thinking and pondering, and then I thought of a tree which the Lord says a tree is known by its fruit.
Lapho ngisendleleni ngicabanga ngalokhu, ngase ngicabanga ngomuthi ukuthi umuthi waziwa ngesithelo sawo.
At the same time, thinking of the hardships, trials which we at times endure.
Ngesinye isikhathi ucabange ngokulingwa nangokuvivinywa umuntu adibana nakhe endleleni kulokho kuvivinywa okudingeka ukuthi ibonakale umuntu ephumelela engonqobayo khona.
Is a German saying, or not saying, but a word which we find out of Acts. It says, durch große Trübsal hier führt es hin zu dir. Through Gushuti, siltola leli vesi naguzo izenzo, uguti ngokhlupheka okhulu, simele ukuthi sidlule ekhluphekeni okhulu, ukuze sifinyelela kuyena uJesu, uBaba osezulwini.
But how wonderful that even our fathers who go before, they endured and are enduring hardship.
Kakhulu kangakanani ngisho nobaba bethu esizemva kwabo ukubona ukuthi baqhubeka kanjani futhi babekezela kangakanani einhluphekweni ababebhekana nazo.
And being faithful to enduring the suffering and enduring the way in which Christ has instructed us and given us the example to endure.
Futhi beqhubeka bebekezela kulokho uKristu okuyikhona siyale ngakho. Noma ngabe kunjani uqhubeka ubheke phambili bebambelela kulezo isekelo zikaKristu.
So it's wonderful to stand at the grave of someone who was true to the Master's call.
Kuyisimanga esingakanani ukuma eduze kwethuna lomntwana kaNkulunkulu owabambelela ebambelela kulubizo lwalowo owambizayo.
Being an ambassador of the gospel of Christ.
Futhi engummeli futhi engu umuntu othunyiwe isithunywa senkosi ethunyelwa umbiko ukuba udlulisele phambili.
And of the wonderful gospel of salvation. Liberation from sin and being able to sanctify yourself, proclaiming this gospel that brought our Father's life and which they have loved and are clinging to this day.
Isimanga sevangeli abambelela kulona kulomusa kaNkulunkulu wevangeli ababambelela kuwo obaba nobaba mkhulu ababambelela kuona ivangeli lokukhululwa ngomusa kaNkulunkulu.
What, how precious they are and should be to us.
Bayiligugu elingakanani kithina, bekumele babe igugu elingakanani nakithi na.
And we trust that they are also precious to the Lord.
Siyakholwa ukuthi nabo bayiligugu uNkulunkulu.
Let's pray then.
Asithandaze.
Lord Jesus, bless also these words which we read out of your word, which is life unto us and can take us out of the grave, that we become living people to your honor.
Siyabonga Nkosi ngalamazwi, siyabonga Nkosi ngezwi lakhe lokuphila elikwaziyo Nkosi ukuba lisikhiphe thuneni lisinikeze ukuphila siphile Nkulunkulu.
Please bless these words to us.
Siyacela Nkosi ukuthi ubusise lamazwi.
Amen.
Amen.
It's a portion out of Luke chapter 6 verse 43.
Ncwadi ngokalokho esahloko sesithupha uverse 43.
For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit.
Isahluko sesithupha encwadini kaLuka iverse lamashumi amane nantathu. Ngokuba kukho umuntu omuhle othela isithelo esibi, futhi nomuntu omubi awutheli isithelo esihle.
For every tree is known by its own fruit.
Ngokuba ilona lo muntu waziwa ngesithelo sawo.
For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush.
Akukhiwa kambe amakhiwane emeveni, nezithelo zomveni azikhiwa ejikjolweni.
A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.
Ivesi lamashumi amane nanhlanu. Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni enhle yenhliziyo, nomubi uveza okubi emfuyweni embi, ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngochichima kwenhliziyo.
May I read something that someone wrote?
Ake ngifundele omunye umuntu lokho akubhalayo.
The heart is the tree, and the words and the actions are fruit according to the nature of the tree.
Inhliziyo ingumuthi, isithelo siyilokho oqhamuka emvelweni yalokho okuzalwe isihlahla.
If a man's conversation be vicious,
umukhuluma komuntu kuyokhuluma okumahadlahadla.
If he be a drunkard or fornicator,
mangabe ube umphuzi noma umuntu obephula ngokungayiphathi kahle umphingi.
If he be a swearer or a liar,
noma ngabe umuntu othuka inhlamba noma umqambi manga.
If he be unjust and or unnatural, his fruit is corrupt.
Noma umuntu ongalungile, umuntu okwenza okuphambene, na kanjani isithelo sakhe sonakele.
And you may be sure that he is not a good tree.
Uyokwazi kahle hle kamhlophe ukuthi lo bengesiyena umuntu, bengesiwona umuthi omuhle.
On the other hand, a corrupt tree doth not bring forth good fruit.
Ngakolunye uhlangothi, umuntu omubi kawusoze waveza izithelo ezinhle.
Though it may bring forth green leaves.
Noma ungakhohlisa ulethe amaqabunga aluhlaza.
For of thorns men do not gather figs.
Ngoba ameva angeka letha makhiwane.
Nor of a bramble do they gather grapes.
Kanjalo namajikijolo awakwazi ukuletha ama-apula, ama-grapes.
You may, if you please, stick figs upon thorns.
Siyazi ukuthi mawuletha umkhiwane uhlaba ngameva acijileyo.
And hang a bunch of grapes upon a bramble.
Bese ubuso ubeka phezulu laphana ke ihlukuzo lamaglebhisi phezu kwameva.
But they neither are or can be the natural product of the trees.
Akwazi ukuthi ngalokho sengathiwa lokho kwenzakala khona sekwenzeka ngemvelo kuyimvelo yalokho okuhlezi khona.
Do we hear young people?
Siyezwa yini, niyezwani bantu abasha na?
You can hang a bunch tree, a bunch of grapes on a bramble.
Yebo, ungathatha ihlukuzo lamaglebhisi ulibeke phezu kwamajikijolo.
Once in a while.
Mhlambe kanye emva kwesikhathi esithizeni.
But the tree, the heart, doesn't produce it. It is just like a hypocrite. It is just like a Pharisee, of whom the Lord Jesus said, if your righteousness does not supersede that of the Pharisees, you will not see the kingdom of God.
Kunjalo ungathatha ihlukuzo ulibeke phezu kwameva, kodwa angeke usho ukuthi ngoba ulibeke phezu kwameva ihlukuzo lamaglebhisi sengingaqhamuka ukuhleke ngoba nakho sihlezi phezu kwalokho. Qha, kunjalo ngaphandle kokuba inhliziyo yomuntu ibe sekulungisisweni, awukwazi ukuletha, awukwazi ukuthela isithelo esihle.
And the children testify and the grandchildren testify that this missionary, this evangelist, had no brambles in his life, or there were no brambles evident through his speech.
Abantwana bakhe, abazukulu namhlanje, bayafakaza ukuthi lesi sithunywa sevangeli lomntwana kaNkulunkulu akutholwanga kuyena amajikijolo ameva ahlabayo empilweni yakhe.
So if the fruit be good, you may conclude that the tree is so.
Uma isithelo sisihle, usungafika ke nawe esiphethweni sokuthi uhlolisise ukuthi noma kanjani kusobala ukuthi umuthi bewulungile.
If the conversation be holy, heavenly, and regular, though you cannot infallibly know the heart, yet you may hope that it is upright with God.
Noma ungeza umuntu ekhuluma amazwi anojulwe inyosi, yebo ngekubona okujulile okusenhlizweni, kodwa ngokwalezi zenzo ezenzakalayo, usungakhola ubone, uthathele kulokho nje ukuthi inhliziyo beyibikade injani.
For every tree is known by its fruit.
Ngoba ileso naleso sihlahla saziwa ngeyithelo zaso.
We visited a patient these days, and sometimes after anesthetic or so, a person speaks things.
Kuyavashela omunye isiguli esibhedlela, ngesinye isikhathi uma umuntu kade efakwe eqhunywa amapayipi mhlambe kade ehlinziwe, mayese phaphama kokunye ukhuluma lo muntu ukhuluma izinto.
One always hopes that it is something good that comes out of the mouth.
Ngesinye isikhathi uyawube nalothemba ukuthi lo muntu okhulumayo evuka kuleso simo uzokhuluma okuphilayo ngomlomo wakhe.
And when we started as co-workers, we were told, don't keep anything bad, anything corrupt in your heart.
Njengoba sizisebenzi safundiswa, ungagcini lutho enhlizweni yakho ungalungile okonakeleyo.
But because how terrible will it be that you profess to be a disciple of Jesus and then one day you get sick and maybe your mind is affected, and how terrible if you should utter things that others are ashamed of.
Ngoba kuyobanjani uma ngase kwenzeke ugule ube sesibhedlela kube khona abantu abakuvakashelayo ma usubona labantu bese kuba khona ukuphimisela ukukhulume sokhuluma lezi zinto ebeyivele zigcinekele enhlizweni bayozwa kanjani bayobona kanjani izinto abantu lezo yiphimisela emlonyeni wakho na.
And may I dare say, these things were taught us by someone who is very disliked nowadays, but the fruit of her life transformed our lives.
Simanga ukuthi lamazwi afana nalawo akhulunywa ngomunye onyamanambana kwabaningi kulesi sikhathi. Kodwa isimanga salo wesifazane owayesifundisa lezi zinto isithelo salokho yikho lokho kwasenza ukuba sibe yilokho esiyikho.
And even if I speak like this at a funeral, how wonderful if our hearts could be lapad, if our hearts and minds could be healed of all corruption, of all uncleanliness, of all bad fruit.
Noma sikhuluma siphe wethuna kungaba isimanga esingakanani ukuthi lokhu kukhuluma kwethu sikule ndawo kudalule kuveze konke okubi zonke izinto ezimbi zonke izinto engathandekiyo ukuba umuntu aziveze akubeke kube sobala.
This writing goes on, the heart is the treasure.
Lokho okubhaliwela kuyaqhubeka kuthiwa inhliziyo iligugu.
And the words and actions are the produce from that treasure.
Amazwi izenzo ziwumkhiqizo ovela laphaya kule yanhliziyo.
But where the love of the world and the flesh reign, there is an evil treasure in the heart.
Lapho kukhona ukuthandizwe nezinto zasezweni kusomala ukuthi kukhona umonakalo khona ububi obusenhlizweni.
Out of which an evil man is continually bringing forth that which is evil.
Lapho umubi edalula eveza konke lokhu vele kukubi.
And by what is brought forth out of your heart, you may know that it is in your heart. That is your treasure store.
Lokho okuvela obala, okuphimiselayo, okuqhamuka enhlizweni yakho, kuveza ubunjalo bomuntu ukuthi wena ubani, injani imicabango yakho.
The man who wrote this is not part, who wrote this is not part of the revival.
Umuntu obhale lokhu akasiyona ingxenye yomsebenzi wenkosi yomvuselelo.
And he lived many years ago.
Waphila iminyaka eminingi.
But how wonderful that God's word penetrates to the heart of man and transforms the treasures that are stored in our hearts.
Kodwa kuyisimanga esingakanani ukuthi amazwi kaNkulunkulu angene shi enhlizweni nasempilweni yomuntu ebese eqhakambisa amagugu amahle ekusetshenzweni kwaleyo nhliziyo.
And may I end with words that were a blessing to me last night as well.
Ake ngiphethe ngamazwi abe isibusiso esikhulu lapho ngiwafunda ebusuku izolo.
We cannot deceive ourselves when it comes to the end, when it comes when we have got to meet our Creator.
Asikwazi ukuyikhohlisa masifika kule ndawo uma ngabe sesifika lana ekufeni lapho sekudinga ukuba sime sambulwe phambi komdali wethu.
Jesus has the final say.
uJesu yena onamazi okugcina.
And we can ask him, Lord, is my heart good? Is my treasure store pleasing to you?
Singambuza yena sithi Nkosi, ngabe inhliziyo yami inhle yini? Ngabe amagugu aqhamuka lapha yiwo yini akuthokozisayo na?
We hear he is holy and true.
Siyezwa ungcwele yena futhi uneqiniso.
And he says, I know your works.
Uthi yena ngiyayazi imisebenzi yakho.
He primarily is concerned about our heart.
Yena eqaleni uhluphekele ukhathazekele inhliziyo yethu.
So how wonderful that our Father, whom we are bearing to you today, his concern was about the state of his heart. We've heard the testimony.
Sizwile manje ufakazi bomntwana kaNkuluNkulu ukuthi egula enjalo ubehluke phekela isimo senhliziyo yakhe.
And we heard the words last night where Jesus speaks, you have a little strength, but you have kept my word.
Sizwile ebusuku amazwi ethu wena ubunamandlana amancane kodwa nokho ugcinile ukukholwa kwakho, wagcinile amazwi ami.
And have not denied my name.
Awuliphikanga igama lami.
And the Lord promises that I will keep you because you have kept that. I will keep you in the day. And maybe you face troubles.
Inkosi yathembisa ukuthi ngoba nawe ugcinile izwi lami, nami ngizoba nawe, nami ngizokusiza.
He says, hold fast, cling to what you have.
Uthi bambelela uqinise, qiniseka kulokho nakho.
Hold fast.
Bambisisa, qinisa.
That no one takes your crown.
Ukuba ngabekho umuntu okwamuka umqhele wakho.
Let us allow God's word to be our treasure.
Asivumele izwi likaNkuluNkulu ukuba libe igugu lethu.
That what the Lord has instructed us, what he has taught us, let that be our treasure.
Lokhu uNkulunkulu asifundise khona nasiyale ngakho makube igugu lethu lelo.
And then we can be faithful right to the end.
Khona ke singaba ngabantu abathembekile futhi sethembeke kuze kube sekugcineni.
So that's why it is a joy today and an assurance and a blessed hope that we have to stand at this grave because of Jesus and his instruction and us clinging to it, and that it becomes our treasure, our inheritance.
Ikho lokho kusimisa lapha, kusimisa idolo, siphe kwalelithuna ukuthi ngamazwi kaJesu iwona siqinisayo, iwona siphilisayo, iwona futhi akhiqiza leli gugu okumele ukuba sibambelele kulona, silibambisise.
And so I can only agree with Dietmar. What a day of praise and thankfulness unto the Lord.
Ngingasho amazwi kanye nomalume ukuthi usuku lolu lwesimangaliso olumangalisayo, isipho esivela kuNkulunkulu.
That our tears are wiped away. We're heading for a place where the tears are wiped away.
Ukuthi ngalo ndlela inyembezi zethu isuliwe, siphikelele kuloo ndawo lapho inyembezi ingasekho khona.
I trust I haven't spoken too long, but my heart is full, and I am grateful that I could share this with you and all the youngsters and the young people and you who have experienced and tasted of the Lord's goodness. Let it be your treasure. Don't lose it. Why lose it? There's far greater things in store for us than what we have yet seen and heard.
Khona ukuthi angidlanga kakhulu isikhathi eside kodwa kuningi okusenhlizweni ukuba thina esabona nesazuzu okuthile ngokusebenza kaNkuluNkulu leli gugu leli yilo kanye lokumele uba sibambelele kulona silibambe silibambisise singalidedeli ukuze kuzuze nabaningi kuthola abanye futhi kukho lokho.
Let's pray.
Astandas.
Lord, thank you that you have been so real to your child, even in sickness, even in health. He has run his race, and we are not ashamed.
Siyabonga Nkosi Jesu, ukuthi wena ubule iqiniso kumntwana wakho, ekuphileni kwakhe, ekuguleni kwakhe. Ugijimile ibanga lakhe. Uyigijimile Nkosi insimu yakhe. Walihamba Nkosi ibanga lakhe.
And please let your spirit quicken us, inspire us, that our relationship with you will be pleasing to you, to be, Lord, a vessel for your use, to fulfill your great commission.
Siyacela Nkosi ukuthi umoya wakho ongcwele asebenze phakathi kwethu, asivuselele, asinyakazise, asenze Nkosi sibe yilokho okuthanda wena, ukuze ngalokho Nkosi sibe izitsha ezilungele ukusetshenziswa nguwena Nkosi.
We ask these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Siyakhuleka sicela wenkosi ukuthi konke lokhu kubusiso wena egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu.
Amen.
Amen.
Thank you very much to Detlef and Baba Ngubane.
Siyabonga kakhulu kubaba kaZimon noBaba Ngubane.
Uncle Lionel suffered a lot.
Ubaba ke umala yewakhathazeka kakhulu.
There was once a silversmith working his silver over the furnace.
Kwake kwenzeka kwakhona umkhandi wesiliva esebenza endaweni yakhe yokusebenzela.
And a visitor came into the room.
Kwafika ke sivakashi lapho endaweni ayisebenzela kuyona.
And said, "Sir, may I just look how you work the silver?"
Wasemcela wathi, "Mnumzane, ngicela ukubona ukuthi usebenza kanjani la mawusebenza wakhe isiliva lakho."
The fire he made hotter.
Wayese ubasa umlilo wathi ukushisa kakhudlwana.
He would always stir this pot.
Waliqhubeka eligoqoza leli bhodwe lakhe.
Every now and again he would take out some speck out of the silver.
Emva kwesikhashana njalo alikhiphe izintwanyana ezingafanele ukuba kulona isiliva.
And this person said, "Sir, when will you start using the silver?"
Wayesebuza ke lo muntu uthi, "Mnumzane, uzolisebenzisa nini isiliva lakho na?"
He said, "When I see my reflection in the silver."
Wayesethi ke ngizolisebenzisa uma sengibona kukhona okuvelayo kulona isiliva.
In all his suffering, I traveled sometimes past there. I always saw something beautiful in Uncle Lionel.
Ngamanye amazwi uma sekukhona okukhazimulayo kuhle okuvelayo kulona. Kaningi ke bengibona nakuye ubaba Lionel kukhona okuhle okuvelayo
kuye. He never complained about himself.
Akazange azidabukele akhonone.
But the hotter it got, the more uncomfortable. They had to carry him in a winch. He never complained.
Njalo iqhubeka impilo kuya izinto zibango ziyangubalikhuni zibenzima kodwa akazange akhonone nakanye.
His face was like this man, the Lord looking at himself in the silver.
Ubuso bakhe bebunjengalo muntu lo obeyibuka kwisiliva lakhe.
And it's for me the word that Detlef shared, that fruit I could see personally in Uncle Lionel's life.
Lokhu kasicobelele ngakho ubaba kaZimon njobe khulumile leso sithelo ilokho ebesibona empilweni kababa Lionel.
Margaret, can you help us with another song? I know whom I have believed.
Sizocula futhi elinye iculo azosihola kulona uMamoko Olsen. Elithi, I know not why God's wondrous grace.
I know not why God's wondrous grace to me hath been made known, nor why unworthy as I am he claimed me for his own. But I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how this saving faith to me he did impart, or how believing in his word brought peace within my heart. But I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the word, creating faith in him. But I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not what of good or ill may be reserved for me, of weary ways or golden days before his face I see. But I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not when my Lord may come, I know not how or where. If I shall pass the veil of death or meet him in the air, but I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day.
Thank you very much.
Siyabonga kakhulu.
Jan is Uncle Lionel's son-in-law.
Uyan umkhwenyana wendodakazi kababa Lionel.
Uncle Lionel has spent years with them, and we'd ask him to share something.
Baba Lionel uhlale iminyaka eminingi nabo. Uzosho akuthize ke naye.
Thank you for this opportunity.
Ngiyabonga ngaleli thuba.
I just thought I'd just say something about Dad.
Ngicabange ukuthi kube khona engikushoyo ngobaba.
Dad and Mom came to stay with us from about the end of 2008.
Ubaba nomama bafikile bazohlala nathi ngasekupheleni konyaka ka 2008.
And they were really blessed years.
Impela kube izikhathi ezinesibusiso.
And I would also like to thank my parents for accepting them, taking them in, and honestly I can say the relationship between them and Dad and Mom has been a wonderful one.
Ngifisa futhi ukubabonga abazali bami ngokubamukela bona ukuthi beze bezohlala nathi. Nobudlelwane nje phakathi kwaba bazali nxa zonke baba buhle bahlala kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu ngakho.
Dad was one who always would see how and where he could jump in and help.
Njalo ubaba ubefisa njalo ukuthi abone ukuthi kukuphi lapha angalekelela khona.
He helped me as we could on the farm.
Wangilekelela njalo kaningi ngalokho kusemandleni akhe emsebenzini weplus.
I remember times that we would cut lucerne together and bale together.
Ngiyakhumbula isikhathi belapho bekudinga ukuthi sisike khona ukudla kweinkomo sikuqoqele ndawonye.
That was Dad.
Bekunguye kubaba lo.
Even at his end, when he was weak, you'd have to put your ear to his mouth to hear what he was saying.
Ngisho nasesikhathini sakhe sokugcina impela lapho esebuthaka esekhuluma kungezwakali kwesinye isikhathi kahle hle kudinga ukuthi umpela usondele ukuze umuzwe.
He'd ask, what are you going to do today?
Ayeze abuze ukuthi namhlanje sizokwenzani.
And then I would tell him.
Ngisho lokho engishoyo.
And sure enough, that evening he'll ask me, how did it go with that which you said you were going to do?
Na kanjani kusihlwa ngalolo suku eza zobuza ukuthi kuhambe kanjani ubone kanjani.
And in those early years when he still had the strength, as we've heard, he had a heart for the gospel, he had a heart to reach out to the other people.
Kuleyo mnyaka yakhe yangasekuqaleni ube umuntu onenhliziyo ngevangeli efisa ukufinyelela ebantwini ngevangeli.
He went to schools.
Evakashele ikoleni.
Had devotions.
Abene inkonzo khona.
He visited, I think, the jail. Quite a few times, brought a message there.
Ehambela namajele futhi ikhathi ngeikhathi ehambisa umbiko wevangeli.
When he had the strength, he used his strength for that.
Esenamandla uwasebenzisela amandla akhe wasebenzisela.
And we would encourage him when he was weak and said, Dad, you can't go anymore, but you can still pray for those that are busy with the Lord's work.
Kaningi size simkhuthaze sithi baba amandla usenawo sakwazi ukuthi uhambele zonke indawo kodwa ungabakhulekela labo ofisa ukuthi balithole ivangeli.
No, he actually died in the yoke, as you could say.
Mas ngakubeka nje ngalendlela empeleni uhambele ejokeni ufele ejokeni loqhubi ivangeli.
He always came to the youth services, as everybody knows.
Njengoba sonke wonke umuntu azi ubefika njalo einkonzweni zabasha.
And in the youth services of July 2015 he got some or other bug which we all became very sick and he ended up in hospital with double pneumonia.
Ngeinkonzo zika 2015 zabasha kwakho nomkhuhlane omtholayo wadinga ukuthi azaphuthunyiswa esibhedlela.
And that weakening and that knock that he took induced this sickness of Parkinson's.
noma aba nalowo mkhuhlana uthola ngaleso sikhathi waqhubeka kodwa waqhubekela phambili kukhona aloku ekuzwa emzimbeni,
which gradually made him weaker and weaker and weaker.
Kwaba khona into eba khona emzimbeni wakhe yamenza ukuthi aqhubeke nobuthaka.
But we noticed something amazing with Dad.
Kodwa okunye kumangalisayo ngayo baba,
he was aware about his weakness.
Ubeqonda kahle hle ukuthi ubuthaka.
And yet it was as if he was sometimes unaware of his weakness.
Kodwa kwesikhathi bekungathi akaza akasakhumbula ukuthi konje ubuthaka.
And then he would suggest to us, let's go over to Caesar Bond too.
Athi
this afternoon quickly.
Athi kuthina akasambe siphuthume sambeni sewasiza abantu ntambama nje namhlanje sambeni.
And we needed a lot of wisdom sometimes to convince him that it won't work out.
Kaningi ubudinga ukuhlakanipha ukuze ukukhulume naye umchazele ukuze abone ukuthi ngempela ngeke kulunge ngalendlela asho ngayo.
Many a times he said he'd like to go and visit Trevor and Connie and them in Switzerland.
Kaningi ikhathe iningi ethi ufuna ukuhamba ayovakashela uRowan noConnie eSwitzerland.
We just knew it's impossible, but how do you tell Dad it can't work out?
Besiqonda sibona ukuthi ngeke empeleni kwenzeke. Kodwa manje sifuna indlela ukuthi singamtshela kanjani ubaba ukuthi aqonde ukuthi into engelulu ukuthi yenzeke.
Sometimes COVID was a good excuse.
Nga kwesinye isikhathi ke kwafika ukhuvethe hawu lwaba indlela engcono ke ukuphunyula.
And then on a lighter note, one day he said to us and to Mom, he says, tell Mom, you must take the car, take the children, take a sheep and drive to Switzerland and go and have a braai there.
Elinye langa ke wathi sikhuluma nomama umtshele athathe imoto, athathe ingane, alayishe imvu sahanjwe kiwe Switzerland kuyokwenziwa ibraai khona.
So I said to Dad, you know what that will entail?
Ngathi ke baba, uyazi kodwa ukuthi kulokho kunambandela mini lokho kushoyo.
You'll have to drive up the west coast of Africa, through Mozambique, up through the Sahara Desert, over the Suez Canal, Israel, Turkey, Austria, New Zealand. I think it'll be easier to fly.
Kwadinga ukuthi ngimchazele kahle ukuthi uyabona lokho baba mas driver start imoto seSwitzerland. So dinga ukudlula endaweni eyithize neyithize neyithize zaseAfrica ukuze siyofika lapho. Wasethi akuba ngcono sithathe iBanois ndizo.
In these last days that he was sick, when Andrew was with us, he told Andrew, we must just wrap it up that we can visit Ron and Connie in Switzerland.
Einzwini zakhe zokugcina wasethi ake anotshela uAndrew ukuthi uAndrew ahlele fanele sambe sivakashela uRowan noConnie eSwitzerland.
Now we know Switzerland is one of the most beautiful countries in the world.
Siyazi ukuthi Switzerland ingelinye lamazwe amahle kabe emhlabeni.
But we see God's thoughts are higher than ours.
Kodwa ke esikubonayo uNkulunkulu indlela zakhe ziphakeme kunezinto.
Came to me that which God is which Dad is experiencing right now far surpasses being in Switzerland.
Kodwa ke kimina lokho ayekufisa ubaba, lokho akukhona njengamanje ubaba. Kungcono kakhulu kunokuba seSwitzerland.
And I can just end off by reading this verse in 1 Corinthians 2 verse 9.
Ngizophetha nje ngokufunda le ndima encwadini yokuqala baseKorinte chapter
1 Corinthians 2 verse 9.
Isahluko sesibili indima isiyagalolunye.
Eye has not seen nor ear heard nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
Lithikele izinto uNkulunkulu azilungisele labo abamthandayo. Umuntu akaza kubone, akukhoso elakela kubona nandlebe yake yakuzwa.
We really appreciate him.
Impela sithokozelile kakhulu kuba nobaba.
Ons gun hom dit om daar te wees. We're glad for him that he can be there.
Sithokozele kakhulu ukuthi akwazi ukuba kanye nathi.
And Mom, we know the difficult times will lie ahead, but we stand with you and we trust the Lord to carry us through.
Mama, siyazi ukuthi kusangenzeka kube khona ikhathi enzima empilweni qhubeka kodwa sikanye nawe.
Thank you.
Siyabonga.
Thank you very much, Jan.
Siyabonga kakhulu Jan.
Rowan is Uncle Lionel's eldest son.
Indodana ke endala ka babu Lionel, Rowan.
And Rowan, you can come forward.
Ungeza ke Rowan.
I also want to say thank you for this opportunity to speak.
Nami ke ngithanda ukulibonga leli thuba lokuba ngikhulume.
And we've heard a lot about Dad and the life he lived.
Sesizwe okuningi ngobaba nangempilo ayiphilile.
And how he told us that we must purify ourselves and cleanse ourselves, and how he himself, Dietmar told us, how he himself did it.
Nokuthi wasitshela kaningi esho ukuthi kufanele sizihlanze kanjani, sizingcwelise kanjani, nalokho asekushilo umalume ayekusho ubaba ukuthi kufanele sizingcwelise.
And so it's also important that when the Lord put something on your heart and convicts you that you obey.
Kusemqoka futhi ukuthi uma inkosi ibeka okuthize enhlizweni yakho ulalele.
And so I want to apologize that when Connie and I moved to Switzerland that I didn't come and bring it to the open to Uncle Erlo, mention it to him and to the co-workers.
Ngithanda ukuthi ngixolise ukuthi ngesikhathi mina noConnie sihamba siye Switzerland. Angizange ngiye kubaba umfundisi ngiyibeke kahle obala indaba ngimazise ngakho neyisebenzi futhi.
It looked like we were just running away, that we were leaving Sizabantu.
Kwaba sengathi nje siyabaleka nje sishiya uSizabantu.
And then something else that the Lord showed me was on Catherine's wedding.
Okunye futhi inkosi engikhombise khona ngesikhathi somshado kaCatherine.
With Francois, when I was welcoming Francois into the family, and put it bluntly, I dragged Catherine through the dust, through the mud.
Ngakuthatha kalula nje kabi ngesikhathi ngemukela umkhwenyana uFrancois, ngimemukela emndenini, ngahudulela phansi uCatherine, ngamhudulela enhlabathini.
Saying how timid she was and not out for excitement. I should have rather had said she is a giant in faith for the Lord, one who stands.
Ngakuthatha nje kalula, ngakuveza nje kalula ukuthi ngendlela yokuthi mhlambe umuntu obuthaka kangakanani, kanti kwakufanele nguveze njengomuntu onamandla enkosini.
Thank you.
Yebo.
Now, Dad, almost everything that I had written down to say about the life of Dad has been said.
Ubaba ke lokho ngubhalile lapha phansi ngaye, okuningi sekukhulunyiwe sekushiwo ngaye.
We as children knew Dad like that. Sometimes I would even be ashamed when we're busy walking somewhere, he would just leave us and walk straight to someone and start speaking to someone.
Ngendlela nje ebengimazi ngayo kubaba, kaningi kwesinye isikhathi sithi sihamba sumndeni siya la esiyakhona, uyothesa ukuba bebechezuke qonda kumuntu othize ambonayo, siyaqala uyaxoxa nalowo muntu.
And not just speak about anything, It was spiritual things.
Ube ngakhulumi nje axoxe noma ngani kodwa ubekhuluma ngezinto zokomoya.
His heart was for others.
Inhliziyo yakhe ubeyinikele kwabanye.
I, as his son, never, I can't remember once where I could say Dad was proud.
Mina njengendodana yakhe angikhumbuli nakanye lapho bengingasho khona ngithe ubaba ubezidla ubeyiqhenya.
He was truly humble, putting others first.
Kaningi ubaba ngeqiniso ubethobile ebeka phambili abanye.
Growing up with him, living in the same house, I don't remember once where he got angry with me.
Ekukhuleni kwami ngiphila naye sihlala endlini eyodwa angikhumbuli nakanye engithukuthelela.
As a child, as a teenager, I wasn't an angel. Catherine and Gwen and Andrew, they were good. I needed hardings.
Ngiyingane noma sengikhulakhulile, uCatherine, uGwen noAndrew kaningi bethola uswazi.
And I'm thankful for that. Thank you, Mom. Thank you for the way that you and Dad taught us.
Ngiyabonga kakhulu ngalokho. Ngiyabonga Mama ukuthi nisifundise ngaleyo ndlela nino baba.
And also a great example, even when Dad was sick, he never felt sorry for himself.
Esinye isibonelo futhi ngesikhathi ubaba esegula, akazange ayidabukele.
And so I myself and the others, we want to thank the Lord for giving Dad to us as a father.
Mina kanye nabanye futhi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusipha ubaba abe ngubaba wethu.
We didn't grow up in luxury.
Asikhulanga siphila nje kamnandi.
We didn't always have everything in abundance.
Asikhulanga singabantu abanayo yonke into okuchichima nje.
But what we as children always had in abundance was love.
Kodwa thina njengabantwana ebesinakho kuchichima bekuwuthando.
But now that Dad is gone, we want to thank as well Korabo from Zastron, how he helped Dad. He was also such an example, how always soft and loving, always explaining to Dad, now Dad, we're going to do this, Baba, we're going to do this now.
Ngifisa ukubonga kakhulu futhi kwabaseZastron abebemnakile ubaba, bemnakekela kahle njalo. Bekhuluma kahle naye baba, sicabanga kwenza lokhu manje baba, sesizokwenza ukuthi manje.
And also when Karabo was maybe on leave or wasn't able to, we thank you to the others who were also willing to help.
Lo I'm sure uKarabo bekuthi futhi mangabe selivini eshiyela kwabanye ukuthi nabo bamsize benze njalo.
We want to thank as well Jan and Gwen for what they have done.
Ngithanda ukubonga futhi kakhulu kuJan noGwen ngalokho abakwenzile.
May the Lord bless you richly.
Ngathi iNkosi inganibusisa ngokuchichimayo.
It couldn't have always been easy with Jan maybe kilometers away from the house doing his farm work that needs to be done. And then he gets a phone call from Gwen, oh, you must come quickly, Dad needs you.
Bekungelula njalo kuyani ukuthethele kude eplazini esebenza khona esethola ucingo liqhamuka kuGwen ethi Phuthuma fika.
May the Lord bless you too for the sacrifice you made.
Kwangathi uNkulunkulu angakubusisa impela ngomnikelo owenzile.
And then we've got a Since a few years, we have a doctor in the family, Francois, we want to thank you as well.
Ngithanda futhi ukubonga kakhulu njengoba sinodokotela manje emndenini uFrancois, ngithanda ukumbonga naye kakhulu.
Unfortunately, he can't be here. He's got two old people to look after, and he sent his regards.
Engeshwa akakwazanga ke yena ukuba khona la ngoba unabantu abadala abanakekelayo, kodwa uthumile naye, uthumele imkhonzo.
And Jan and Gwen were often in contact with him as to what they should do for Dad, how they can try and help him every time that he went down again.
Besixhumana njalo noJan noGwen ngeyindlela zokuthi abangamsiza kanjani, bamlekelele kanjani ngesikhathi iya ngokwehla impilo yakhe.
And Mom,
kumama,
thank you, you cared for Dad.
Ngiyabonga kakhulu ngendlela onakekele ngayo uba.
On Thursday, they would have been married 59 years.
Ngolesine, bekungabe sekubalwa ukuthi sebeshade iminyaka, sebehlale ndawonye iminyaka u-59 beshadile.
And in all those, let's say 59 years,
kodwa ke kuyo yonke le minyaka esingathi iwu-59 amashumi amahlanu nesishiyagalolunye,
I never once heard them fighting, heard them arguing.
Akukaze nakanye ngibezwe bephikisana noma belwa.
Not once do I know of a time when Mom was untrue to Dad.
Nakanye angaze ngiyizwe ngibone umama engethembekile kubaba.
Faithful, supportive. When Dad would correct us, Mom would never say no, not like it.
Wethembeka kuye, wameseka njalo. Noma ubaba esisola ngokuthize siqondisa, ubaba kaza, umama kazasho nakanye ukuthi kubaba, hayi baba, musukwenza kanjalo.
Thank you, Mom. Such an example.
Ngiyabonga mama ngokuba yisibonelo.
And then we want to thank as well Kwasizabantu.
Ngithanda ukubonga futhi kakhulu Kwasizabantu.
For all they've done, not just now in these days, but all the years since the beginning of the revival.
Ngithanda ukubonga ngakho konke abakwenzile. Hayi nje kulezi insuku kuphela, kodwa yonke leminyaka kusukela ekuqaleni kwevuselelo.
Always giving advice, always supportive. Uncle Elo, thank you so much.
Kaningi benikeza iluleko, besekela, babu mfundisi, ngiyabonga kakhulu.
And also the co-workers.
Kanjalo neisebenzi.
May the Lord truly bless you and continue to lead and guide you.
Sengathi inkosi ingaqhubeka inibusise, ikubusise, iqhubeke ikhole.
Many, one finds in the world many people, they are there supportive for a while, and then after the while they leave you and find something more interesting.
Kaningi abanye abantu emhlabeni uthola bengathi uthole bekusekela, emva kwalokho bakuyeke, bakushiye, bahambe bazenzele okwabo.
But you were truly faithful and to Dad right to the end.
Kodwa wethembekile kubaba kwaze kwaba sekugcineni.
And thank you too for those who made it so easy for us as family with the funeral. You took, I could almost say you snatched things out of our hands and just arranged everything.
Ngibonge futhi kakhulu nakulabo abasizile besilekelela ngokuhlelo komngcwabo, kube ngathi nje nivele nahlwitha konke ezandleni zethu nakuthatha kwaba ngokwenu nenza konke.
And what is very special to us was we had arranged that we'll sleep with Ronald and Lisa. And then Akaelo said no. He wants us to all to sleep by him.
Okube isimanga kwaba yikhethelo kithina kube ukuthi ngoba besihlelile ukuthi sizolala noendlini no Ronald no Lisa kodwa ubaba umfundisi wathi nonke ozani nizolala endlini yami.
That is so special for us.
Lokho kube okwekhethelo impela kuthina.
And then we want to also thank the Oakley Funeral Home for all that they have done and helped with the funeral.
Thanda ukubonga futhi kakhulu kubangcwabi ukuthi bathathe umsebenzi bawenze wonke ngendlela bawenze ngayo.
Dad loved God. He was serious about his walk with God.
Ubaba ubemthanda uNkulunkulu futhi ezimisele ngokuhamba neNkosi.
But we also had our laughs with Dad.
Besinazo futhi ikhathi ezinhle zokuhleka nobaba.
He had a dry sense of humor.
Ube umuntu okwazi ukuhlekisa.
Sylvia told us yesterday that years ago at Amberley she was learning to drive and she was reversing and it was really bumping, just was jumping back.
Sylvia ubesixoxela ukuthi ngesinye isikhathi wayefunda ukudriva ehlehla ke ngemoto manje igxuma imoto yakhe ihluthula ihlehle yemuva.
So Dad said to her, Sylvia, you mustn't reverse like a grasshopper.
What is Sylvia? Musu ukureverse uhlehlisa imoto ngathi uyiqhwagi, ihambise okweqhwagi imoto yemuva.
And then something Auntie Zanta reminded us again, I know it as well, if we would go somewhere and we would reach the place and the dad would make a comment, hey, the rivers are dry or the grass is dry in this area.
Ubesixoxela futhi no-Auntie Zanta ukuthi kwesi sikhathi bahamba bayendaweni ethize, waphawula kubaba wathi hey, kule ndawo imfula ishile notshani bushile.
And he was only hinting that he would like some tea.
Ngalokho ubeqonda wayiqonda ukuthi empeleni nithanda ukuphuza itiye.
We loved it.
Simthando ba.
Sometimes he would arrive at a home at lunchtime.
Kwesinye isikhathi befika ekhaya ngekhathi zokudla kwasemini.
Not his home, somebody else's home.
Oh, ifika ekhaya lo muntu othize kungekhona ekhaya lakhe.
He would say, can you just add a bit more water to the soup?
Besethi ningathela kancane nithi kunezela amanzi lapha esobhuki.
Thank you. How it will go now is we'll sing a chorus.
Sesizocula iculo.
And thereafter we'll ask Ubaba Dube to come forward.
Bese sicela kubaba Dube eze phambili.
And then after that there'll be a slideshow.
Emva kwalokho kube khona ithombe ezoyikhombisa.
And in that time we will close the grave.
Ngaleso sikhathi ke sizobe sivala ke ithumbu.
And right at the end we'll ask Uncle Heino to share what's on his heart.
Ekugcineni kwakho konke socela ubaba wasemthunzini kube khona naye akushoyo.
I'm not sure whether Gwen on to Ursula, was there something else that you would still, that's okay. Shall we sing then that chorus? It's on the back of your hymn sheet.
Koni chorus lapha ke maphepheni ngemumva esizolucula.
Golden they break. Phambi kube simehlise.
Before we let the coffin down,
sikhala kanye nomndeni wa Engelbrecht noKamula.
We weep together with the Engelbrecht and the Müller family.
Kethina isebenzi siyabuzwa isikhala esikhulu esizoba khona.
For us as co-workers, he will leave a great gap amongst us.
Ngoba ngesikhathi kunenkonzo zesebenzi besiba naye nalapho futhi kuyinkonzo zabasha nazabazali nezamadoda ubeba khona.
It was often with co-workers meetings, youth conferences, conferences for the older people, he was with us.
Isikhala kuvule isikhala esikhulu.
And he will leave a great gap behind.
Because
we trusted upon him, upon Papa and Uncle Heino and the other older people to assist us in the counseling afterwards. We as co-workers have lost. And we don't know who will fill those gaps. Rowan, the oldest son, spoke. And Dietmar spoke, and it came to the service. When I first met him and Kwambonambi, he was still young. I saw, I recognized that this man had a commitment and a calling for the Zulu people. And I saw that he had a true calling. But some of the things that the older son Rowan said, actually he took off what I planned to say as well. He was not proud. That in itself was a huge sermon to me. When we were together as black co-workers, there was no pride in him. And when the older ones had left, he was with us one. And when we would go with Brother Michael to Nambiti, when they had moved there as well, we realized there will be a gap.
beyile emnambithi kuleli sonto elidlule othatha inkonzo ayobalungisisa ngoba akekho lo mfundisi phela obebalungisisa umfundisi Mule.
We went to Nambete last week, and there we sensed this gap because he was not there to help with the counseling.
Njalo nje bayakhumbuleka ukuthi labo bantu basele nje dengwane bafuna ukuthathelwa inkonzo badinga futhi umlungisisi.
Whenever there was a service, there was a need for someone to take the service and afterwards for counseling.
Nilibambe leli gama leluthi bengayiqheki.
But I want to emphasize this one point. He did not become proud.
Ubeluzu ubizo kuyena ukuthi ubiziwe.
He sensed his calling, that he was a man that was called.
Ukwemukela nje abantsundu ngimbe ngimbuka ngimbuka ukuthi bebamukela kanjani bona ukuthi lo muntu ngempela ngempela ubiziwe.
And I looked at him over and over again carefully, and he accepted the blacks in a way you could see there was no proud pride in him.
Hayi ukuthi wafaka umuntu bezibonela nje lo muntu ukuthi wafaka uNkulunkulu kubantu abantsundu.
Not that he was put there by another human being. It was God that had put him in that place.
Emndenini ke waka engibred ungoqala ukukhumbula kwami omkhwenyana osebandulela osehambile.
In the amongst the Engelbrecht family, the one son-in-law was the first to leave.
Yabazi bonke umndenini waka engibred sukela ko kubaba uRolf kwehla uzokoshaya phansi uyena oqala ngokwazi kwami. Yebo, ubaba wabo sohamba umfundisi omkhulu waekhono ebizwa ukuthi uMaphica, kodwa emndenini wabo seuyena oqala osehambile.
And his older amongst the older Engelbrecht people, Uncle Anton was the first one to leave.
Nomngakhe
and his wife.
Manje sokusele bonake manje sokuyena osehamba eqala kumkhwenyana ke lakwa Engelbrecht.
Now the rest were left behind because the oldest one had left.
Sidabuke kakhulu.
We are heartbroken.
Ukuhamba kwakhe umuntu bezehlisa bungeke ubone ukuthi ngempela lo muntu mhlophe kithina niyazi phela ukuthi waqala ubandlululo olusenjani kodwa belokhe libambile igeja lishisa kunjalo.
As we saw him taking hold of the plow, even in those days, you know what it was like with the apartheid. He took hold of the plow not to let go of it again.
Mama ke emndeni wa Engelbrecht nokamula uNkulunkulu akanilahlile.
And Tante Ursula and the Engelbrecht family, you have lost.
Akanilahlile.
Oh no, you have not lost.
Unani.
He's with you.
Ukuhamba kwakhe akafile uNkulunkulu uyaphila nakunina. Nazi lokho ukuthi ukuhamba kwakhe mama akafile uNkulunkulu uyaphila.
Oh, in his having left, God hasn't left you. God is still there.
UJesu saphila namanje. Tsheleni lokho nje enhlizweni, ngiyakwazi ukushonela ukuthi kuyini.
Jesus is still with you, and confirm that and read about it in the Word and strengthen yourself.
Akadidekanga lapho kufika imvuselelo khona.
He didn't get confused when he met up with a revival.
Akadidekanga ukusebenza kwaNkulunkulu.
He was not confused by the way in which God worked.
Wabambelela khona kunjalo wayibona imvuselelo ukuthi kuyimvuselelo le kusebenza kwaNkulunkulu akadidekanga.
He slotted in exactly where he had to slot in, understanding exactly it was revival and what it was about.
Abaningi abadidekayo kodwa yena akadidekanga.
Many got confused in those days, but he was not confused.
Lord ilanga simuze ekhuluma kabi ngomfundisi.
Not one day we heard him speaking about Reverend Stegan.
Nelodilanga simuze gxeka kusebenza kwaNkulunkulu.
criticizing him or getting unstable in God's work. And what I loved of him is he would ask. And he would ask and say, "Brethren, if it goes like this and like this, what must we do?" Without starting a new service, allow me to read a portion from the book of Isaiah.
So funda ku Isaiah is umprophet to Isaiah isahluko samashumi amathathu nesihlanu.
From chapter 35.
Ivesi leshakalombili.
And we'll be reading from verse 8.
Lithi ke kuya kuba khona umendo nendlela yokuthiwa indlela yobungcwele. Kwelesingisi kuthiwa kuba khona uhighway awufunde.
And an highway shall there be.
Kuyoba khona umendo, kuyoba khona ihighway ngalolo suku esohamba ngalo.
On that day there will be a highway on which we will be walking.
Indlela yabangcwele.
And it shall be called the way of holiness.
Kuthiwa ke ongcweluleyo akayi kuhamba ngayo kepha iya kuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beziwula abayikweduka kuyo.
But the unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, those fools shall not err therein.
Abangcolile ngeke behambe lendlela.
The unclean will not walk on that road.
Abangcolile yezwa kuthuke kuthiwa ngesiZulu umuntu ungcolile akalungile. Abangcolile bangalungile abangasihlanzi empilweni yabo ngeke beyihambe lendlela.
In Zulu, those who were defiled, were filthy, who have not been cleansed from their filth, would not be able to walk on that way.
Kepha bethi-ke bese lithi abaziwula ngeke beduke, the foolish one.
And then it says, but though fools shall not err therein.
Yazi umuntu okholwayo uthatha njengesiphukuphuku njengesilima namhlanje.
You know that a believer nowadays taken as a fool.
Kodwa kuthiwa noma beziwula ngeke beduke kule ndlela.
But here it says, even if you've taken as a fool, you will not err on that way.
Basalwane uma sikholwa noma bangasibiza ngeyiwula besibize ngeyiphukuphuku ngeke siduke mase sikule ndlela.
Brethren, if we are believers, whether we are called fools or not, we will not go lost off this road.
What we fundele uqale verse 1:35 uze ngisho umuntu ekhubazekile noma engabona emahlweni uyokuhamba lendlela noma engakwazi ukukhuluma kodwa ngalolo suku uyohamba lendlela.
And here in the beginning of this chapter it says those who are with feeble knees and weak hands, they would be able to go on it.
Verse 9 lithi akuba khona nalapho ngonyama nasilwane sihahayo esikhuphukela khona lapho akuyokufunywana khona kepha abakhululweyo baya kuhamba ngayo.
And then verse 9 says, no lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there.
Nesilwane ngeke size sifike sibaphazamise kule ndlela yokukhola. Ngisho esihahayo sifuna ukubadla ngeke sibathole.
And the dangerous ravenous beasts will not trouble the believers on that road.
Kuthiwa nabakhululiweyo bayakuyihamba le ndlela.
And it says those who have been redeemed shall walk on that road.
Sisazohamba ke leyo ndlela ke bantwana bakaNkulunkulu uma nathi simkhonza uNkulunkulu sizihlanza njengoba sizwile nje inceku kaNkulunkulu ibizihlanza izono zazivuma noma ikuphi ukuthi nathi sayohamba leyo ndlela.
Brethren, we as well will still walk on this road if we are as we've heard about this child of God. we keep cleansing ourselves and we keep our lives clean. Continue, brethren, cleanse your life, humble yourself, even though you are called a fool, you will not go lost on this road.
Verse 10, abahlengiweyo bakaJehova bayakubuya baye eSiyoni ngokwethaba intokozo engunaphakade ibe phezu kwamakhanda abo bayakuthola ukujabula nokuthokoza kubaleke osizini nokububula.
And then verse 10, and the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with songs of everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.
Izinhlungu ezabezizwa siphelile manje nosizi nokukhala noma yini phelile ngoba usekuleyo njabulo enkulu esazohlangana nayo.
The difficulties, the pain, the suffering is gone now because where he is, there is no weeping anymore. He is in joy, and we will be in that state of joy if we keep ourselves cleansed. But if we have not behaved ourselves properly, we'll end up there where there's gnashing of teeth.
And
brethren, it's wonderful to believe. Those who die in the Lord die in a joyful way.
And
we thank his daughters for having called us regularly, saying, there's a change in his condition, please pray. He's like this, please pray. And how we witnessed a change after the prayers. So we cry with you, Engelbrecht and Müller family, remember God is not dead. And especially your mum as well. Strengthen her with this and let us carry on and stand up. Let us pray. We thank you, Lord, for your word that the highway will be there on that day. So that we won't go lost. But the foolish, they will not walk and they will stumble upon it. But those who are defiled will not walk on that way. We pray and cry for those who are defiled, Lord, that they would use the opportunity while it's there to be cleansed.
Amen.
Amen. So you can let the coffin down.
Thank you.
just for we will, once the coffin is in, we'll put a bit of gravel on, maybe the young men, and then the machine will just push a bit in, and then those of you who've got a bit of strength, we'll close up the grave. Okay. Thank you.
Shutima ibhokisi selehlile, sizobuyisa inhlabathi, bese eningi izowehla izolethwa ugandaganda. Shutika kukhulula babasha basenamandla bazofaka ngenhlaba ngamahalafu.
Thank you. before Lionel was married,
engakashati ubaba wasemnambithi,
Evan Fraser was stationed at Ladysmith.
Evan Fraser yena wena wayese endaweni le evangeli emnambithi.
And he said he'll never forget what Lionel did to them when they started there at Ladysmith.
Bathi ngeke aza kukhohlwe okwenziwa ubaba Lionel lokho akwenzayo besaqala le emnambithi.
That was when he was young, that was before Sizabantu.
Ngaleso sikhathi wayengakabekho Sizabantu.
When they, I will never forget, whenever I pass at Kwampunambi and at Penacreek, I never forget Lionel.
Njalo mangidlula lapha eMbonambi lapha kwakuhlala khona yena ubaba ngangakhohlwa ukuthi khona umuntu okhona la.
I can't count how many lorry loads of timber for building we brought here to Sizabantu.
Ngeke ngikwazi ukubala amaflaha ezinto neengodo namaplangwe okwakumele ukuba kuzela kuzolekelele kwakhweni.
And that was all because of him.
Konke lokho kwenzeka ngenxa yakhe.
Let us pray.
Asithandaze.
Lord Jesus.
Nkosi Jesu.
We commit this grave into your hand.
Sinikela Nkosi leli thuna Nkosi ezandleni zakho.
That you keep it until the day of resurrection.
Ugcine wena Nkosi kuze kube usuku lolo lokuvuswa.
Where we will see things which we've never even thought or didn't even know that it exists, where we will see that.
Kwangathi Nkosi singabona izinto isho lethu engazange liyiphuphe nokuyiphupha ukuyibona lapho wena Nkosi wambulwa.
Lord, thank you that we can come to you as your children.
Siyabonga Nkosi ukuthi siyakwazi ukuthi size kuwe njengabantwana bakho.
Thank you that you are our Father in heaven, that you are our Redeemer, that you are our God.
Siyabonga Nkosi ukuthi wena ngubaba wethu, futhi unguNkulunkulu wethu, futhi ungumsindisi wethu.
Holy Spirit, may lead and guide us that our future we may end like Lionel did.
Siyacela Nkosi ukuthi umoya ongcwele wakho Nkosi usize ukuba Nkosi kusasa lethu nathi masekudinga siphethe njengoba umntwana wakho ubaba Lionel enzile.
Amen.
Amen.
When Gwen told me that a day or two before his death.
Lapho ngitshela uGweni ngokuhamba kababa ukuthi nje sekusele isikhashana ubahamba ubaba wakhe.
So somehow he revived and he said, oh, they took me out of heaven and brought me back to earth.
How khona lapho kwa wathi be ngathi khona kumvuselela ukuthi how uyazi bese ngisezulwini ngathi bangibuyisela emuva emhlabeni.
And I was sorry that I wasn't there and ask him, what did you see?
Ngiyadabuka ukuthi bengekho lapho bengizombuza ukuthi uboneni lapho.
And his children said, we can't cry and we can't. Think of any feeling in our heart that we're sorry that we put him into this grave, because we can only try that the Holy Ghost might lead and guide us, that we may end like this, that we may also say.
Abantwana bakhe azange bafikele nokukhala kunalokho ukujabula uma bebona indlela okuhambe ngayo ubaba wabo kade emisele ngayo nabo kumthandazo kuyilokho ukuthi ngathi nathi uma sekufika esiphethweni singaphetha njengoba enzile ubaba.
That we see heaven before we die.
Ukuba silibone izulu ngaphambi kokuba sidlule kulo mhlaba, ngaphambi kokuba sife.